nsonyi okuite nyowe kyandikomye mpulira nfunye n'amalala omutima kufunya amaalo siri akyalo nze nze nti nno nze nambeemu mwami weeraga ofunye mumbejja ataani agaana okuva kyobudde abawala bameke kumubolese n'abazadde mumaka muno bakkiriza ozaaliddwa nesinye kuba njagala njagala erya ddala ddala Zala wanonga tulila kabuko
Ayayayayayayaya
Baja kukaka sana
Sinachalo nzanze chino zano
Nalalala nalalala
Zangite wakulu daladala nganjanze
Zangite janze
Waga ayagala chikuro wanga njagale vya daladala
Ulinanga mulia masanyu kabula kunja same
www.djericom.com